get my run. Pick up my run, young could pick get my run. Pick up my run, young could pick get my run. Pick up my run, yo. Aya.
Stop, Tulia. Mwenza kosha kula pweza.
Oh, utaumia. Nike kupa utaweza.
Sawa, pocho yake alambela walawa. Aya, umenifungia mpaka kiwaya. Mwaya, wanichezesha ya kiwaya waya. Mbaya, kama leo ndo inakuwa mbaya.
Nakupa mambo baby, nakupa mambo. Nakupa mambo baby, nakupa mambo. Nakupa mambo baby, nakupa mambo. Nakupa mambo. Kaya, baila, baila.
Baila, baila.
Baila, baila.
Baila, baila.
Pick up my run, young could pick up my run, young. Pick up my run, young.